with Lizzy Gentleman.
Napenda unavyo shine girl, club unafunika. Nikusifia sababu staki unitose. Nafsi shachagua mina wetu ishi sote. Nataka kuwa na we moyo taki mkukose. Penzi nipe na fast, sanchotaka nipe basi. Mwambie wewe kichila, mwambie basi. Mapenzi kama jali popote ya natokea. Kumana nkampenda yeye bila takutegemea. Yeah, Fikwali, Mary Black, yeah.
Jicho langu limesama kwenye dance floor. Dance floor, dance floor.